sakiraaɓe heɗotoɓe studio tamani on keeɓi famoɗo gonde heɗade heƴogo min noddirta actu des jeunes asowere handen jeegoo lewru mars hitande 2021 min Ousmane Niallu woni noon ɗo min tawda ɗo e Oumar Way Gallo baro aɗa selli
basu fo waɗa ñaali buuɗi
koreje koroloɗe
alhamdulillah
bisimilla heɗi woni ko joguiɗa sukaɓe
so watti jungalle basu o hono ko wawa haalede caggal leydi ndi fe so atte indama e hoore maɗa ñaali buuɗi aɗa hasindine
majjo
sanne ɓe kolli tiwide asura watto joni a jaɓade tinno wattana hoore muɗum hakkille ka hakkilla e sukaɓe jokkoɓe peccigui dow hen yewtere meɗen noddirte mini magge nde en jaram faadi leydi meɗen ndi yalla hono jamarde wonti e waɗirde toon ɗum woni ndeɗo yambere garen timminiren birki sembe calɗi
baro no mbiruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗe kabaru kesso kalteɗo mo haala muɗum haalte sanne joni ɗum wonno te asura laamu koɓe leydi meɗen ndi kolliti won poson mataɗo ley fandu te asura goto
ɗum woni fedde noddirten INSP wonde ley leydi meɗen ndi holliti wiide ɗeɗo tuulele matama ley oɗo attay kaɓe itti ɗum le lumoji ɗi ɓe mbi kayya
way gallo nenno banggal hedde yaroɓe atte en heɗi woni ko miili dow muɗum
sukaɓe hakkillaji muɗum pecciki sanne so woɓɓe kolliti wiide joppan yarde atte woɓɓe do kolliti wiide joni jati ɓeydata keɗɗen sukaɓe ko cifi dow hen
depuis sa création
ley fuɗɗode oɗo te o fa yetta joni min kadi ɗum tan jarami kuteji foof ɗum mi yiya hen wona min wona guiraɓe nden no min mila wiide oɗo te o no moƴƴi minen kay minen kuuli sanne saabi so hultama wiide kulentereji ɗi moƴƴana cellal ana ley attay mo jarata ana hulɓini min kay mi gottata fe yarde oɗo te o nden o te o tan jaranam min kay ka ɗiɗo wattuji ɗi mi tawi wiide dagam muɗum weltike sanne
baro murtere golle balɗe sappo docteur en ande ana jukki
non wori ɗum woni jamare yohore tonde iɗum wembi ɗum sanne keɗɗen ɗum woni yimɓele kati kane bamako cifi dow hen
so neɗɗo sella kay siki wala aɗa hasnidini sawrede ndenno soni docteur en ana e mutere golle ɓeɗan tiɗude beeta ko ɓe birfitin kam batte mutere golle ɓe darta laamukoɓɓe huntande hoore himmeji ɓeɗo docteur en ɓe yo wattuma mi jotti ɓe holtimi wiide mutere nawudi fa kuccala min iwi warde ga enne ndenna so wiyami rutto ɗum wona fe ko yaafi
so jaari le laamu sigaso jeunesse kalana ley cercle yamfolila ana gondi e dartude sous-préfet ɗo ni commandant maɓɓe yoppa genni ndi
oɗo commandaoɓe kolliti wiide waɗi yuruku yurukuji kewɗi le oɗo nokku fa keɓen famtare keɗɗe mo kanko noddirteɗo cekkura kitaw yo goto e sukaɓe gabɓe toon immadaraji ɓe komo sifi dow hen
mine hultama wiide ana wara wattuji yogaji haalanan en takki buppiji yo ɗi sous-préfet kalana wondi huncande hoore hono rafi saria le yoɓɓugol jawdi batte projet kesso laatiɗo sababu yimɓele eggi iwde to kalana toon kabaru jawdi pompe a o omo ɓili ɗon e nambaraji kewɗi kabaru leddi ɗi jangnirɗe tota nokkuji ɗi hana fe memede ɓeɗare ɗum foof ɗum kanko e fedde buseɓe na gondi wadde yurgoyurku banggal ɓeyrgol coggu tew
ɗi hay fongoji commanda o kay wala fuu ko jaaɓi jabade dow muɗum baru ɗum naɓata e mini magga yontere nde mini magge meɗen yontere nde ɗum woni hakkillo sukaɓe leydi meɗen ndi dow kabaru ñalawma keƴanaɗo rewɓe ɗon no 8 mars
microji meɗen ɗi e naɓiriɗi yuworu fa yettoyi an songo kañe e yoroso sukaɓe wattu joni hakkillaji mabɓe ana peccino yambereji 8 mars ɗi kani waɗire ɗum woni rewɓe no wonɓe leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Samassie
ko ɓuuri hewde e ndeɗo yambere rewɓe yo huncande hoore no fewiri rewɓe ɓe goto foof no yambinta ɗum to yerso toon e wi surbaɓe ɓe caggal yewtereji ɓe nawtorto oɗo ñalawma o banggal famminngol yimɓele dow hakkeji rewɓe ñande 8 mars heddiɓe ɓe no hani wadde famminngol fewde rewɓe dow hakkeji mabɓe yo ñalawma ɗum mo rewɓe hani yaltude fa heewa wowoyde ɗati ɗi lumoji e kaña fay cuuɗi doctoro e ley cercle en songo yo wayde bawɗe woodi toon so wonno woytiɓe batte rafi disaje 8 mars woɓɓe kay andana jaati yambere oɗo ñalawma mi wala disare 8 mars nden noon haña fof wala e yambere nde mi yambinta saabu mi andana fay hunde ndeɗo yambere mi yambinta min kay 8 mars saabu mi wala kalisi ka noon e ley nokkuji yogaji leydi ndi 8 mars o yambinaka batte wayde ndenagu ɗum woni ko holti surbaɓe yogaɓe to yuwaru toon ɓe mbihi ɓe kulanni gurdam mabɓe ko ɓuuri hewde ka hitande foof minen yambina 8 mars yuwaru ɗo enne ka noon hikka batte wayde ndenagu min cuusa hinnade ɗum minen darɗa laamukoɓe fiide dabare ndenagu sowona ɗum minen rewɓeɓe minen hettina seere sanne fay yambere 8 mars mbawa wadde kasin le ngallura yuwaru tan ɗum wawata waɗede miccitinan wiide 8 mars hikka yambinama e ley alahaali cellal tiɗɗo sanne batte ñaw coronavirus yambere mawde foof huncantake hore e wi lamkobe be
baro le cakida yontere gonden na hedo woni janjere jingududi
en jaran dum nokkomo noddete place 50 iner be bi bama ar kanye festival ali farka touré fan hani wadde ton yimobe wombe tonbe kanko noddete bassi ko kuyate kanye levi bobo iwole leedi kona kirifa yotto yo tenor iwole leedi de noddirta cameroon kanye mohammed jabi fa yotto babani kone en futawe ton de kikida ko
le leedi meden di cagal le cakida yontere yabbenende ko wadi concert stade 26 mars suko kati king kezi ana nodda horsini medun to moptito jamma ko o nokku noddirte don night club mopti natugol temede nay dun nabaten kabaruji haro chalde sportif regional kabaru kawrital haro chaldi fuddi bete kenya to gawato
yambereji kewdi garta wadde ton dum roobe wala fiobe basket fayoto worbe latobe balare
fanda mudun yalla holare ana nyiba hakunde sukabe mali diwral wada hakunde mubben do wadde haro chaldi
dido yambereji ngadan le galdure de noddita askiyande ko yata balde sappo wattu jona kedde mo kanko noddirte do jakari jaje kitew yo goto kum nyiba kabaru dido golliti ko sifido en to fottitan momodo salasi
la discipline gede funcionade hore ngoni ballon worbe basket rawbe beedadi e gede kewde bangal finatawa hono doddu pucci e gelooji bangi goddo don totundral hakilaji ngadata e le kawrtal ngal bili di e nafaka bibi leedindi e tedagol basiji dum fuf yu do dewral gotumaku e sawrare
e tolerance
championnat national la ligue 1 nyaloma tatabo file yontrende e bor hado woni jabuji di modda hakkude set
wakande stade malien hawriti e real de bamako de piyama be ngadama 2n do kulitiwde cas de sevare kani as police du ngadi tete
alal bare tati lewru marta be ndu joli ba e sew be ngadi matchinil 0-0 matchinil wadi hakunde nyana kulikoro e soni ac mon fu hatti bi goto kan even coupe d'afrique be kibina du bino gay final an hani fede jamma ko hakunde gana e uganda wattu 20h
mitete de wite gana kanyun yaltini leydi gambindi uganda du kanyun yaltini leydi tunisie
match de classement fi kikide kenya hakunde gambi e tunisie tiro bi dum wadiri gambi tapi tunisie 4-2 tagal ko be ngaduno 0-0 mena mi laboro e acirani kabaruji de handan
no bire tenno ousmane nyali buli do kadde ten kikide handen do kabaruji meden di fuldi ba hebe do bema ande to ka fande fat be jafet nokko yotere meden dum de tous o grenda waran tawde to e mabbe do wota do 8 mars